lazima vishongeleta baba dry pretty game tingishie body salima wipe mashoga zako apartment leo usiku diloji lazima tazivunja sana kunishusha mwezi kabani kigoda leo na mizoga mina kesha kabondi aisha tamfungia ushongi ntampigisha mpigisha mitongi nataka anionishe ufundi mina mizoga mina kesha kabondi aisha tamfungia ushongi ntampigisha mpigisha mitongi nataka anionishe ufundi Bambi nyama